kigambo kya Mukama, nsaba atuwonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba nti tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekisa kyo ekingi okwagala kwo okungi gye tuli, tusiima nnyo obukuumi bwo n'obugabirizi bwo. Era bwekyo Ayi Mukama, twewonga ng'abo abatuula ku bigere ebyo okusomesebwa kigambo kyo mu makya ga leero. Nze nveewo gw'obeewo, oyogere mu nze Mukama, oyogere nange Ayi Mukama Katonda okituusize ddala, kubanga nga we guli ng'enkuba bw'etonnyezebwa okuva mu ggulu n'emerusa ebimera, wabeewo omugaati eri omuli ensigo okweyongera eri omusizi, n'ekigambo kyo kituma Ayi Mukama nekituukiriza byonna byekitumidde. Tusaba otuwe kuba n'omwoyo omusomi okuwuliriza era okussa mu nkola ebyo ebisomesebwa tusobole obbiganyulwamu. Era tugaana Sitaani enkweze emitego gye obulimba bwe bwonna okugezaako ttubbako ekigambo kyo kusomesebwa mu kifo kino mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama yeebazibwe. So kusomesebwa kwaffe amakya ga leero okuli ku mulamwa gw'emiganyulo emiyitirivu gy'obulamu obw'obutekkiriranya. The awesome benefits of an uncompromising life. Emiganyulo emiyitirivu egy'obulamu obw'obutekkiriranya. The awesome benefits of an uncompromising life. Nina abantu abakulu bemba nkunulira basobole okuba mu kiraasi musomesa zaffe zino zonna tusobole okubeera awamu. Tusinziira mu Danyeri essuula esooka okuva ku nnyiri olw'omwenda tusa kulabimu olumu amakya ga leero, nga guno gwe musomo gwaffe ogw'okubiri mu kitabo kyaffe eky'omwaka guno omu 2017 ekya Danyeri. Tuneeyongera mu ssuula esooka eno bwe twasooka okulabira omulundi oguwedde omulamwa gw'okusoomoozebwa kw'obulamu obw'obutekkiriranya. The challenges of an uncompromising life. Mwe twalabira engeri y'ennyanjula Danyeri gye yawa ntandikwa z'ekitabo kino, ng'atuwa obuva bwabwe ne bwe bwali okutuusibwa e Babulooni era mu nsi y'Abakaludaaya. Mukyategereza oyinza okukiraba nti emiramwa gyaffe gyombi egy'essuula eno esooka okuwedde ne guno gye giringa egituwa omusingi gw'ekitabo kino kyonna, kuba n'olunyiriri olusembayo mu ssuula eno olwalimu olumu luwa enzingo oba samari y'obulamu bwa Danyeri eyakiwandiika, naye nga yakiwandiika oluusi mu muntu ow'okusatu azin ng'alinga wa ripoota. Nanjagadde okumanya ripoota ekivuunulwa mu Uganda, n'era enfaananyirizo ennene weeri ng'erabika ey'obulamu bwa Yosefu oba Yusufu bwe twasomako mu lubereberye ne Danyeri, nga bwe kyali nti bombi mu myaka gyabwe egy'obuvubuka egy'ekitiini baggibwa ewaboobwe ne bawaŋŋangusibwa, kyokka ne batekkiriranya bumalirivu obuteeyonoonyesa, era wadde baayita mu kusoomoozebwa kakali Mukama yali nabo era n'abawa okuganja, n'abawa okukuzibwa, n'abawa n'amagezi amayitirivu omwali obusobozi okuvvuunula ebirooto n'okwolesebwa okwalimwa bakagezi mu nnyo bonna abaali mu matwale gye baali bawangusibwa n'abafumu bonna obwakabaka gye baali. Bwe tusoma okuva ku nnyiri olw'omwenda tusa kurabi mwe mungu sura ya peni ya Daniel soka zika matumubirebio katonda nangu zisa aspenazi okulaga etisa nukusa asira eri Daniel aspenazi nangamba Daniel iti mchide mukama wange kabaka yala gide mwye emmere eyo nebyo okunywa eyo singa anabalaba nga mukoze okusinga abavubuka abalala ab'emyaka gyammwe kabaka ajja kunzita. Awo Danyeri n'agamba omusigire wa Aspenazi. Aspenazi bwe yassaawo olabiranga Danyeri ne Kananiya ne Misayiri ne Azaliya nti kwegayiridde ogezese abaddu bo okumala ennaku kkumi oleme kubawa kintu kirala kyonna okuggyako enva endiirwa n'amazzi ag'okunywa n'oluvannyuma otugeraageranye n'abavubuka abalala abalya ku mmere ya kabaka olyoke okole nga bw'onoolaba. N'akkiriziganya nabo mu nsonga eyo n'abagezesa mala ennaku kkumi. Awo ennaku ekkumi ezaggwako bo baali banyiridde era nga bafaanana bulungi okusinga abavubuka abalyanga ku mmere ya kabaka. Awo omusigire n'alekayo okubawa emmere yaabwe ey'enjawulo ne wayini bwe baali bateekwa okunywa n'abawa enva endiirwa. Obuka abo abana Katonda n'abawa amagezi n'okutegeera by'okuyiga eby'engeri zonna. Danyeri n'asukkirira kutegeera okw'okuvuunula okwolesebwa okw'engeri zonna n'ebirooto. Awo kiseera kabaka kye yabalagira abavubuka bonna baleetebwe. Bwe kyatuuka Aspenazi n'abaleeta n'abalaga eri Nebukadineza. Kabaka n'ayogera nabo ne mutalabika mu bo bonna eyenkanankananga Danyeri ne Kananiya ne Misayiri ne Azaliya mu kutegeera. Baava baweebwa emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu lubiri lwa kabaka nga buli nsonga ey'amagezi n'ey'okutegeera kabaka yababuuzanga baali bagitegeera emirundi kkumi okusinga abasawo n'abafumu bonna bwakabaka bwe bonna. Awo Danyeri n'abamuweereza mukulu mu bwakabaka okutuusa mu mwaka ogw'olubereberye bwakabaka olwo kama yebazi. Mulamwa gwaffe amakya ga leero ebiganyuro ebingi bigina obulamu bw'obutekiranya nga tujjayo ku ebyo bye tulabye oba bye tulabisibwa mu njiri zino ze tusomye. Si bwe bulambufu obujjuvu bw'oyinza okugamba nti yenkomeredde y'omulamwa guno nti gino gy'emiganyuro gyokka emiyitirivu egy'obulamu obw'obutekiranya era n'olw'ekigera ky'obudde kye tulina kijja gye tulinga okusoomoozebwa oba okusikirizibwa mu by'okutuyigiriza nti kikulu nnyo okuba n'obulamu obw'obutekiranya era kigasa kinene nnyo. Era nga we kiri ku ebyo ebimu bye tulaba mu kusomesebwa kwaffe nti w'oba n'okumanya n'okutegeera n'amagezi olwo ojja kuba n'okusinga ku ekyo tetusobola okugabana mu kaseera kano ate n'okuba kijja kukolera mu bulamu bwo weeyongere okubaza n'okubalirirwamu byonna bulamu bwo kama yebazi. Kye tusooka okulaba kiri mu lunyiriri olw'omwenda. Bwe tulaba Katonda akozesa Aspenazi okulaga ekisa n'okusaasira eri Danyeri ne banne Kananiya, Misayiri ne Azaliya. Kwe kuba nti Mukama yeesowolayo mu maanyi ge era obusobozi bwe okulaga ekisa n'okusaasira nitwale eranga oba okuganja eri ababayimirira ne bamalirira okuteenoonesa oba okwekiriranya. Kama yebazi Mukama yeesowolayo mu maanyi ge era obusobozi bwe okulaga ekisa n'obusaasira oba okuganja eri abo abayimirira ne bamalirira okuteenoonesa oba okwekiriranya. Kyekimu ekyabasobozesa okunyirira emirundi kkumi okusinga abalala, kubanga wano mu myoro omwenda bwe bandigenze eri Asupenaazi okumutegeeza nga bo bwe bamaliridde obutalya mmere empitirivu wadde wayini ebaweereddwa kabaka Nebukadineza, ate nga twalaba nti kyali kya kusoomoozebwa ky'amaanyi nnyo nabo gye baali, nti n'eri Asupenaazi kwali kusoomoozebwa naye tebakangavula bukangavuzi n'abakuliso bakibooko n'abakumisa okuba nti baalinga abaagala okujeemera kabaka. Mukiraba tujjukire nti yali abavunaanyizibwako nga omulaawo wow. N'olwekyo balina okuba nti bali bakitwala nti bali mu kifo ky'obuweereza oba obuddu obuweereza ng'abalaawo. Mukiraba naye alina ekisa n'okusaasira gye bali baamutegeeza kubanga baamunyonnyola ensonga lwaki bo baali basalawo okukola ki obutekiriranya oba obuteebuuza. Sirooza ati baagaana Buganda naye baamunyonnyola ensonga lwaki bwe kyali kyebalina okubirako bwe kyali. Mutegeera bulungi era ng'abakwatidde ekisa abategeeza nti sandigaanye kuwuliriza bye muŋŋamba naye ate nkya Mukama wange kabaka twanaabalaba ate nga bwe muli bakoovu nnyo mwenna musiiwuuza ajja kubuuza ate bano bannammwe bajja kugamba nti bo tebaalya bye wateeka ku mmeeza ffeye, olwo ajja kumbuuza kyate jaddawa nkiraba olwo omutwe gwange asikyabutuuze tekukyandi ku bibegaabega akuba baali bamanya obukambe bwa Nebukadineza weewaawo. Mukama yeebaze naye nga Danyeri amaze okulaba Mukama waabwe Asupenaazi embeera gy'ali okutyabwa eri kabaka era ng'emugwanidde kubanga omutwe alina omutwe omukulu weewaawo, naye nga balaba amagezi mu kyebali kwe kudda wansi kw'oyo omusigire we bwe yali abalekedde ne bamunyonya ne bamugamba nti gezesa n'omusigire naye yasobola okukola ki okubawuliriza teyagaana. Nkiraba era okwo nakwo kwali kuganja, ate nga tumanye nti okuganja kuweebwa Mukama yekka, okuganja tekuweebwa bantu, kuleetwa Mukama naddala mu mbeera nga zino awali omuntu akusukkulumako atakulinaako lugano oba wadde enfaananyizo yonna okuba nti asobola okukuliriza ekintu ekikontana n'ekyo kyakkiririzaamu oba kyalagiddwa. Kama yeebazi Mukama ekyo kyokka yakikola. Kama yeebazi era n'okubanjiriza nga we ŋŋambye era gaali ku maanyi ga Mukama tezaali nti mbandiiba na mazzi ebyabajiriza, kubanga tubuuliddwa nti oluvannyuma lw'ennaku kkumi ng'amaze okubagezesa omusigire baali banyiridde era nga bafaanana bulungi okusinga abavubuka abaalya mu mmere ya kabaka. Abamu bakibooleza nti kati bwe nanywa amazzi n'okulya empenjiirwa ya kuba munyirivu nnyo, naye Katonda yateekawo emmere eddala yonna naye eriisibwa emibiri gyaffe oba eriibwa emibiri gyaffe isobole okuliisa obutafaayo bwagyo isobole okunyirira isobole okumuweereza nga tulibala mulungi weewaawo. Naye mwalimu embala y'okumukkiririzaamu n'okugondera eyali esikiriza ekisaaki okukola mu mutafaali w'embiri gyabwe okubanyigisa kama yebaza n'olwekyo ago gaali maanyi ga Mukama gwali mukumi wa Mukama kama yebaza agaleetwa era agajjira eri abo abamukkiririzaamu ne bamuwuliriza okumugondera by'ayagirira okutuukiriza ebyo by'ayagala ntegeera bulungi n'olwekyo tulaba nti Mukama yeesobolayo bulungi n'akyolesa gye bali weewaawo balina okuba nga balina okukkiriza nti katulabe bwe bunaaba katwesige Mukama nawe tujja okulabako era mu maaso nti ekyo tukiraba emirundi egiddiŋŋana mu kitabo kino nga mu ssuula ey'okusatu abasatu bwe baasuulwa mu kikomi ky'omuliro awamu ne mu ssuula ey'omukaaga Danyeri bwe yasuulwa mu mpologoma nti Mukama era yeesowolayo okubataasa oba okubakoleramu ebyekisa ebyebyewuli mu bulamu bwabwe kama yebaza nze ekyanzijira eddako nga nsomye wano kwe kulaba nti kuba tebaalya nabo tebaaliibwa kama yebaza nti kuba Danyeri teyalya naye teyaliibwa mu luzungu kiyinza kikuvuumira obwa muntu if you don't eat you will not be eaten kama yebaza kubanga Mukama yamanyi engeri gy'abikola gy'abiteesa eri obutonde obulaba bwonna bwe tukolera ekisa gye tuli oba tukolera obulungi gye tuli ng'okuziba emimwa gy'empologoma obutakulya ate nga ki ng'enjala eziruma nnyo era ne bazigezesaako n'abalala ne zibawenyuula nga temunaba nakola ki kuziba kama yebaza tukkiririza mu Katonda eyasuubiza obutatuleka wadde otulekerera wabula era agamba nti bwe tunaakwatibwa ensonyi ku lulwe mu nsi naye anaatukwatibwa ensonyi mu maaso ga Kitaffe ne bamalayika b'eggulu kama yebaza n'olwekyo kituwa okumanya kuno n'okutegeera se kitukwanidde kusukwatirwa nsonyi ku lwa Mukama kubanga naye tajja tukwatirwa nsonyi ku nsi ne mu ggulu mu buliwo ne mu lulijja kama yebaza era ekyo tujja kiraba nga kiddiŋŋanwa ng'ekyolesa ekitiibwa n'obuyinza bwa Katonda n'obutuukirivu bwe kama yebaza ekyokubiri kye tulaba kwe kuba n'obuvumu awamu n'obunyiikirivu obw'amaanyi eri eby'obutuukirivu nti nga Danyeri ne banne bwe bataakowa Asupenaasi bwe yabannyonnyola teyali atya ku bubwe okuggibwako omutwe gwe olw'obutawuliza kabaka we bo beeyongerayo eri omuweereza we abagezese balabe bwe gunaaba era ne bayitira waggulu ekigezo kye baali beeweereddeyo okugezesebwa ekyo kyali kibeetaaza okuba abanyiikirivu era okuba n'obuvumu kama yebaza kubanga bandigambye nti omusajja atunnyonnyodde bulungi lwaki naffe ne twewaayo ne tumayagalya wao naye olwokuba baali bamanyi nti ensonga gye bayimirirako nsonga nkulu nnyo baayimira bwekyengeredde ne bagamba nti tujja kunyiikira okulaba nti eyitamu Katonda waffe aba ekyokuddamu gye tuli kama yebaza bw'oba mu bulamu buno bwe tutambuliramu bulijjo naddala omulembe gwaffe guno nga osoomoozebwa okwekkiranya bw'oyimirira mu Mukama obutekkiranya oba obuteenoonyesa kikuwa okweyongeramu amaanyi zekyempa nti kiggibwa omwoyo omutukuvu aba akwambadde oba abaakuwadde obwo obuvumu okusobozesa okuba obuvumu weewaawo olugero ow'oluganda omu ku bansomesa John MacArthur lwe yawa ku musumba Kefa Ssempangi
ngawe yayimirira mu biro by'emyaka egy'ensanvu kati ono yali asomesa kitabo yali asomesa n'asoma ekitabo ku bulamu bwa epasempani kyemanyi nti abasima mumanyi nti mirembe gya miri yayimirira n'abulira enjiri okusomoozebwa okw'amaanyi okwaliwo lumu ng'amaze okubuulira ku Easter Sunday services bbiri za mirundi ebiri services za mirundi bbiri ebiri za ssaawa ssatu ssatu ku bantu abaali abategeeramu kale mumanyi abasajjulwa abaalingawo ennaku ezo nga tebaagala bantu batutumufu babasingako naddala bannaddiini oba bakagezi mujju abasawo bonna bayinia bonna muwala abanga baabattanga okubamala mu nsi ya mu kiseera ekyo naye abasajja bwe baamulumba n'ayimirira omwoyo mutukuvu n'amwambala okubaddamu nti mujja kunzita naye nga nfa nja kwetaaga okubasabira mulokolebwe muwonyezebwe ne batya obuvumu bwe era ne beewaayo gy'ali abasabire ekiwandiika mu kitabo kulusebaki yawandiika teebereza ate ekyasomesebwa John MacArthur mu America mu myaka eyo ze nabadde nsoma musomo nange ne mpulira olugero olwo n'olwekyo bwe tuyimirira Mukama kituleetera okuba n'obuvumu n'obunyiikirivu obw'amaanyi weewaawo ekituleetera okumanya nti bwe tunaakyuka tudduke ate awo tujja kugwa bugwe tujja kumalwamu maanyi tujja kusikirizibwa mukiraba naye kasita tunangeza ne tuyimirira tujja kwongera bwongerwa obuvumu n'obunyiikirivu okuyimirira mu kutuukirira kama yebazi era ekyo tukiraba ne mu ssuula eziddako ng'eyokusatu n'eyomukaaga ze njogeddeko waggulu gye bali nti banywerera ku nsonga buli lwe baalina okusomoozebwa eri ekyabeetaaza mukuyimirira mu butuukirivu bwa Katonda waabwe abavubuka ne bagamba nti kabaka tetujja kutya mu kino k'okuvunnama tetujja kuvunnama wadde ekikomiwo ekiri Katonda anaatutaasa mu kino ne wadde atutaase k'okuvunnama tetujja kuvunnama weewaawo mulabe obuvumu bwe baalina ate ng'ekikomi baali bakirabakaawo ekyo guba muganyulo ogutujjira bwe tuba n'obulamu obutekkiranya oba obuteenoonyesa eri Mukama ekyokusatu sikwerabire sebwaweraa ekyokusatu tetubuulirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu olugamba nti abavubuka abo abana Katonda n'abawa amagezi n'okutegeera eby'okuyiga eby'engeri zonna Danyeri n'asukkirira ku kutegeera okw'okuvvuunula okwolesebwa okw'engeri zonna n'ebyoto nga kwe kuweebwa amagezi n'okutegeera ebisukkulu eri okumanya kwonna n'eby'omwoyo ne waba okusukkirira ddala ku balala bonna kama yeebazi era ekyo tumanyi nti kiweebwa bwa Katonda bwokka weewaawo Katonda yekka yayinza okuwa amagezi oba okumanya oba okutegeera omuli n'okuvundula ebirooto n'okwolesebwa kubanga tulabye bwe gwali eri Yusufu nga era bwe gwali eri Danyeri nti abafumu bonna abalogo bonna baaleetwa naye ne balemererwa olwo nga Mukama yeesuulayo kubaabwe ku lwabwe abalage omuganyulo we guli ogw'okuyimirira kuye okwesigisa ye obulamu bwabwe obutekkiranya oba obuteenoonyesa kubanga era nga bwe twalaba ku mulembe gwa Yusufu nti yayimirira n'ateenoonyesa eri mukyala wa Potifeeri weewaawo wadde yasuula mu kkomera Mukama yalinga naye era n'amuwa ebirabo by'amagezi okumanya n'okutegeera era tukimanyi nti mu byonna ze kitwala nti libanga eddaala oba yite omutendera ly'okujjuzibwa omwoyo eryawaguluko ku balala kubanga fenna tuyita mukusoomoozebwa okutali kwa kigera kyekimu era okwenjawulo kujjamu ku mutendera gwe naye teweeyongera okuyimira ku mutendera guno gyoyongera okujjuzibwa omwoyo oweebwe eddaala ery'okujjuzibwa omwoyo eri awaguluko balala okuba n'amagezi n'okutegeera ku nsi kuno kwetuli n'ebisoobozaayo abantu ku bannaabwe weewaawo kama yeebazi mukitegeera bulungi sikitegeeza butegeezi mu bibiina n'obeera fasi oba n'osinga n'ofuna onazi yokka n'otikkirwa n'emidaali naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'oba nga togenda mu kibiina nga bamanyi nti gwe alina ekyokuddamu kubanga gwamanyi ekyokuddamu tukusowozaayo ku balaago nane oba nga tewagenda mu kibiina weewaawo n'olwekyo nga tumanyi nti muganyulo okuva mu kino kirina okutusikiriza nti bwe tuba nga twetaaga okusowozebwayo tube nti naffe tutumbira okuwa n'okuweesa mukama ekitiibwa ekimugwanire olw'obulamu bwaffe kituleetera okuba abo abamwesiga tuyimirire kama yebazi twakiraba eriiso nti kyamugisa mu kukomera ku makya waawumugerera bakatikkiro wa Misiri kama yebazi kubanga mukama aba akwesigisizza ekitiibwa ky'ekiyitiri kama yebazi nti mukama aba akwesigisizza ekitiibwa kye ekiyitirivu kasi toyimirira okuteenoonyeza oba okutekkiriranya nga bwe tulaba mu njiriri mu lwekumi n'omwenda gye lukomerezebwa kyebaava baweebwa emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu lubiri lwa kabaka bano abana be baafuulwa bakatikkiro nga bwe mu Uganda we tulina katikkiro ne tuba ne katikkiro deputy asooka n'okubiri n'okusatu oba bonna baba bakola biki naye nga bonna bakatikkiro nawo we gwali mu mirembe gya Danyeri era olunyiro lwali lugamba nti buli nsonga ey'amagezi n'ey'okutegeera kabaka gye yababuuzanga baali bagitegeera emirundi kkumi okusinga abasawo n'abakungu bonna mu bwakabaka bonna bwabakalidaaya ow'e Babulooni kama yebazi mulaba amagezi ago n'okutegeera ebisukulu ebireetwa n'ekyokuna era ekisembayo kyetulaba bwe buwangaazi obutubuulirwa mu nnyiro lwa Lumoro nti awo Danyeri n'aba muweereza mukulu mu bwakabaka okutuusa ku mwaka ogw'olubereberye ogwakabaka kuulo mwaka guno ogw'olubereberye ogwakabaka kuulo bwe gwali omwaka ogw'olubereberye ogw'obufuzi obwajjawo obwakabaka bw'omu Babulooni ng'abamidi n'abapapemusi bakoze ekibabawambi babajjewo obufuzi ate ekyo kyaleetwa ng'emyaka nsanvu Isirayiri yali etumiddwa mu buwangaanguzi ekiggwaako kama yebazi mulaba okuba nti mukama Katonda yekka yasobola okukuuma Danyeri n'amuwangaza mu bufuzi emyaka egyo gyonna n'amukuuma nga bwe tuwuliddeko waggulu kkooti baamusibako ne mu mpologoma naye ne zitamulya balina okuba nga baagezaamako oba n'okumutega emitego ku nguudo naye ekitamulasa nkirabo bukyayi we balina gyali abamu abalina omusekettereza naye kijjayo bujja obuwangazi obuleeta obukomi bwa mukama ng'omuganyulo omukulu ennyo eri obulamu bwaffe kubanga mukama yekka y'asobola okukuuma obulamu bwaffe mu bizibu n'emitawaana egy'ensi kama yebazi si kulya kwaffe bulungi si kuvuga kwaffe mmotoka ngumu oba kusula bulungi si ebyo byonna wadde biyamba mundogozo wa musobozi wa kwekigira kyaba naye Mukama yekka yasobola okuwangaza n'okukuuma obulamu bwaffe mu mbeera z'ensi tulimu ejjudde ekinyuma okuzikirira okutuusiza ddala watuukiriza okwagala kwe mu bwo Mukama yebazi n'olwekyo Mukama wabanga yatutonda ffenna oba abamukyali batiini oba abalatuli emyaka gyatuyomba asatu oba ana aba abalatulimu emeka n'atukuuma okutuusa mu kaseera kano n'atuwa ekigambo nga kino bwe tuba nga twagala okuwangaalira ddala okutuukiriza obutonde bwe gye tuli tulina ekyokuyiga kikulu nnyo mu muganyulo gwe weewaawo tusobole okukaddiira mu bulamu obutweyagaza ate obumwesa ekitiibwa Mukama yeebaze Mukama yeebaze tukirabye entakera era ne tubuulirwa nti Mukama tatuleka era tatulekerera weewaawo Ebulaniya essula ekkumi n'essatu nnyiriri ow'okutaano naye mu byonna ffe tulina okuba n'obusoomoozebwa mu kye tuyiga leero mu migani kino gye tulaba leero eky'obulamu obutekkiranye tetukwasaganya obulamu bwaffe eri obusobozi bwe ne tutuukirizibwa tetukwasaganya obulamu bwaffe eri obusobozi bwe tutuukirizibwa Mukama yeebaze kubanga bangi nnyo abatuuka ne balemererwa olw'ensonga emu oba endala si nti balina okusalirwa omusango naye bwe baba nga balina okuggibwawo Mukama olw'okuba nti tebalina kukola kisa kyo oba kitiibwa kyo oba linnya lye kweyongerayo kuzikirira oba okendezebwa kubanga ye mutukuvu mutuukire lubeerera n'abajjawo ate si kwe kyandikukwana Mukama yeebaze Mukama yeebaze kubanga tulaba nti niwe tuba nga tuyita mu kusoomoozebwa kw'endwadde oba ebizibu n'emitawaana obubenje na byonna byonna bye tuyita mu nsibiro okulumirwa oba okulumizibwa byonna ne tuba ate nga obulamu bwaffe bweyongera kuba obw'obuwanguzi naffe kennyini kituwa omumatiko naffe kennyini kituwa embala y'obwakatonda okutambulira mu butuukirivu mirembe ne musanyu Mukama yeebaze kyenva nkiggyayo nga tumaliriza nti emiganyulo gino wadde giri ena gyokka mikulu nnyo gye gizimbwako obulamu bwaffe bwonna mutambulira okuwa n'okuweesa ekitiibwa Mukama n'okutuukiriza obutonde bwabwe Mukama yeebaze nsabe nga tumaliriza saavisi yaffe tukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda afeeyo okutuyigirizibwa okutujjira era okutujjira okuva mu kigambo kyo nga bwe kitujjidde amakya ga leero era nga mu byonna tumanyi nti si kumanya bumanyi naye okutegeera kutugwanidde okuba abo abanaatutambulira mu ebyo ebitusomesebwa emiganyulo gino gyonna gye tuyise ffenna abali wano na bonna abawulira obubaka buno bitubeere eby'obusika bw'obulamu bwaffe tusobole okukuwa n'okuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde era ky'osaanidde awamu n'okutuukiriza eby'obutonde bw'obulamu bwaffe bwonna emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe